What was that? Gangrel.
Wanakata mida weka ka king king wanavimba na midundo kata steam nipo kasi po korufi jing jing ulipo nipo misai mom jing fast fast dropa mina baka star wanna diss diss dropa mina wakata ina twitch over mpaka ra hini barabara yaku rapping tongue wakifanya masihara na wapiga bote dangdeng wata gara gara bota sema jini gani bota mwaka sana hela wakitan nishitan check ya na baraka da tunavimba sema a nye wachamba wima mno kunye pusi mama ka pass baby cheza hili fast fast cut check na teleza kwenye beat mundo kas na chumping kanchu na Chinese yetu emma manindo zaidi benda waza faida isi wendo kez lafu nieke kama jarida ingia pata madin zingu wakati kifin dio ini ajabu karama kwangu nandika kama machine ini azizi jalali na inakithi kwa kila hal wako wana chinja paka wana wanga peko wana vimba na misukule na mina mchinja rapo wakipaji feki na mkata kata tupakul wengendo kipata biti wanapenda kiki hawajui muziki hawaburi watu wache basi nye marapa waki watu wami kasi no penye wanapenda kujifanya taikuna alafu wana legezo wanapigwa paka kun batu naruka hili boto kila dad oh my god paka pande na midad miso King Kong wata mini kosha pia barobaro la kutosha tizi motown mingo kiumen hey town chali yara fast ya bonden mama ngum kung kung sina boli gani wanapenda cheke bom bom binu kama god god asalam kote fan para wada slam motown para leteni vibe lete shango nataka ni wape bahari ya tungo nikisema yeah nasema ya put your hands up in the air walio na mems up kama tia hey hala hala tunataka tupite kwa barabara wana chok chok watu wapi mtaji wano noko wanapigwa midadi wakianza fight na gadi gadi zero dish na zoea yeah
Kuntu na harakati, kuntu na hisabati Roots, morani seima, kuntu majaba roots Apollo choronga, kuntu na pigyanduki Na ugoro na nyonga, yeah.